Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Altinere sappo jeddi lewru utitane 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaji chapande nay e joyi midan tawa e der maison de la presse pamoko on kompititude basi didi punti puditi kasen won le sa haledi meden dile lamu kidalo wakkar jono gubenodi turtol azawad de kanyo gubetugide lamu pamoko e gondi e memindirde to andaka gal gadrawno yimbel no fodi keddi le hen wono ko kambe be kolliti wide le hen dunki ande wobbe kolliti wide le hen sa di hono yimbel keddi be le hembe wakkar jono be kewi sanne kambe do wono gubenodi turtol platform de kolliti wi di yimbe la do wona azawad ko mbar li hen buri yimbe la sappo en joyon wakkat joni yimbe la azawad be komi noddi be ko wala fu ko be kali do hen ko bona day di gondi e waddi do won le lamu kidal o ko wakkat joni yimbe la gombe to kidal tobe be kolliti wi di do wembi be sanne ho kono ko sariyaji di jadda wi de fa kaborde len ne le sa hal leedi meden di den tengal balnde be noddi to won plus jamais sa fadi di no di do golliji kase ngada kase le leedi meden di wakkat joni be gondi e hokkindirde juude fa be pa bo do wono sekirabe be soldasi mu en keddi le sa hal leedi meden di wonon be yimbe mo en keddi ne sa haleedi meden di le majjundu be ngadi no dango fewde lamo be bi tinno be de dum wonno soldat sibe tiambe ne sa haleedi meden di le tem dara fu jobdiji mu e di no ga joy be de ne hen sakirabe wonno kabaruji mo di men jogino do hande bi bismillah mo dor e hedaade be kolliti wiide basi di puditi kasen won le saha leedi meden di hakkuno gubenodi turtode azawad de gube tuugide lamu bamako noddi turtode plateforme le lamu kidalo le majjundu dum won basi di puddinto ilale yonternde hulitamede hanken dum wonno daade malfede deddini kiton bete hande be pintidi ton kasen di do kasaraaji barke sise
wolde de nyangi bete hande hakkunde pelle gondudo e lamu o kanyun e pelle murtude noddi turtede azawad de le lamu kidal o e le wattu joni o addadu yimbeele keddibe hembe andaka ka barmube kay anangodi ila kenya pelle de ana kayfindira dow majjun kanko Fahad Ag Al Mahmoud horejo gacha o holliti wiide sema dum woni pelle murtude noddi tirtede azawad de kanje yeddi sariyaji bamadi le bangal deccingol malfede nanno dental pelle murtude noddi tirtede sema de kulliti wiide sariyaji bamadi fa malfede deccia wawa ka tabede e le wattu joni o horebe balle de kulliti wiide plateforme ana anniyi battade kidal le karhan gam gouvernement holliti metti mudun le majjun denno e be darda kala walde curobe dental leed aduna e fedde kande jokkitade gulleji kaldal e kawrangal wada ko wawi fa sariyaji bamadi le bangal deccingol malfede tabe le kaldal e kawrangal
humini be hono kibaro ande do jam e deejere be kulitiido wakkar jono sa jeedi do basi jimbe le heewbe keddi kile hen kanko no dertedo Fahad Ag Al Mahmoud o holitiwid sa jeedi on no gubinod tirtode azawad de ko futi himbe mabbe sappo en jeyo keddi kile hen nado mabbe mawdo goto do no gubinod tirtode azawad de du sami leedi do basiji wakkar jono ko mi noddi do no gubinod tirtode azawad de ko wala fu ko be kali do hen to kidal to wakkar jono himbe le gombe tobe be kulitiwide bemba sanne wakkar jono hono ko sariyaji dum wonon wiide fa kabordde lene le sa haleedi meden di ko dido yaaji jadda wakkati jono kede ko neddo goto haali dow heno hon dow faccitan Ousmane Diko
walde fuddi hecci kenge fa kenya fa warde hande yo dum walde mawnde non hande mi den kulti fa sanne yalla wombe kidal ana kulti so a jeewi yesoji mabbe tan a heba hen faamu hewba ana be jida de walde wada sabe ene wondi e wadde war hor mawnde ko heewi hakkilaji mu en ana pawina e dow no kawral bamako gal jogorte ka yo gikeji mabbe boni hande sugula du wadi so walde wadi wajibi wada maybe yo on sugula buri fu taykede o kaldan mi modon do ka rubugol gongol fu wada li tafen
kanko horeji ministre mbé leedi meedi holitaabe do noddi wakkati jono do hono batu juure yimbeele do hono kanbe tawede fa jawe yal hono kaldale kawrangal yarata yeso leedi meedi ndi ministre ana le hen sediawo kanye walde union africaine le majjudube jawe yal hon dido golleji kani jogirede secrétaire bodo mbaani tirmi jojumodo hellaame bemal anengal mi noddirta face facebook ngo
tamani
ko horeji ministre mbé kasen holitaabe wakkati jono hono ko laamo holiti wiide wara yaade vacances ko holiti wiide laamo yaltita le o do vacances be fu be ngar puddita golleji mabbe do e sappo jene lewru uttundu le majjudo noddi do non boto goddo kasen boto juure le noga lewru uttundu do non le leedi alangerinde keron meede hakkun meede ene alangeri holitaabe wakkati jono ministre ngabe alangeribe be nangi ton do won kaborde goddo kasen le do kabordu be koliti wiide le leedi meede ndi do kabordu wi do non malfede no dirta classe ni ko fa yotto yon obi ngaji mawdi be chaminirta sar ko mbanga kilongaji be koliti le majjundu be nangi dum wonono ko yaata kilongaji temedi de noga e joodi wono chondi di jaddin ko be pewnirta bomboje balle dum min wonde be noddirta please jamais sa wakkati jone be gondi hokkindirta juude faabe jeyal hono be paabirto dum wonono yimbe elbe sekira muen soldat sibe keddi le sa haldeedi meden di bette hande be ngadi do dum wonono majjar mabbe le hendube koliti wakkati jono laamu an haani beydude dum wonono jobdi soldat sen keddi le sa haldeedi meden le temdere fo an haani beydine le hen noga e joyli majjundube koliti wala ko ni faana goddo beedu golfa jeewa yel hono beedo rewbe muem kani jogirede kani bibbe be njoppi tagal mabbe be kede ko be kali do hen don kanko no dirteedo Amara Sidi Bo do vaccitan Ousmane Diko
imade mum yo wallude larme meden yo wiide yimbe du immo daro jingana dum ila wattu soldats me an gondi e hawde denno yo joni woni ko be kani wallede so be kuyane yo wadde fa laami be balla larme meden sakiraabe heddi be walde du andane do hokkude be do be gona bamande suka mabbe al musaddaji jandeji mu en fa warde e hokkude heddi be tiagal mabbe be ko nafata le he yo tata bongo yo immanade faminde yimbe le communaji jeegom bam ho difu fa hakkude renoɓe e jamare nde itta kumpaku waɗa yo ɗiɗo golleji men gondi le wallude larme meɗi jokki hen du yo joƴƴinde hakkillaji soldats e meɗen fawarde hokkude saaraɓe samɓeɓe temedere fuu noga e joyyi ko warata e joddi mabɓe
asuwer jabbinonde hulitaami ɗum wonono malinkoɓe gomɓe joolaari to franci to wiyamɓe gaɗi to majjer mabɓe jeehi ɗum wono suudu ambassadeur wondu ɗum woni suudu ambassadeur mali wondu to franci to ndu le majjudu ɓe jeehi suudu assemblée nationale le majjuɓe gaɗi noddago fewde e franci ɓe mbi tinno laɓɓina wakkati joni o golleji muɗi ɓe pamata feewi le henduɓe kolliti metti mabɓe ɗum wonono bonandaji gatteɗi le leydi meɗen ndi sohono saria wattake dow hen kanko no dirtiɗo Ramata Coulibaly o yo hoorejo rewɓe ele malinkoɓe gomɓe to franci toɓe keɗe ko haali dow hen do faccitago barke sise
men jaɓanta wayde ñanggede goduɗo o meɗen darde laamu o saria doga no haniri ko wawi laɓɓinde bonandaji pewnaɗi civil en kañum e militaire en ndenno ele majjun men kolli metti amen assemblée o laɓɓina amana franci o le tiɗallaji mali ɗi saabi wattuji a nanan eɓe mbiya leydi mali ndi feccataki wattuji a nanan eɓe mbiya guɓe murtuɗe ɗe darane nokku ndenno ɗum saabi mbini somen dardi assemblée o ɓe tinnoɓe laɓɓina amana franci o le tiɗallaji mali ɗi saabi leydi mali ndi feccata
yoga golloɓe ɗum woni hôpital mangal ɗo Bamako ɗo hôpital Gabriel Touré hulitawede bete hande ɓe puɗɗi ɗum wonono murtere mabɓe ndeɓe kani wadde toon balɗe tati wakkati joni le ndiyaɗo murtere ɗum wonno yimɓele ɓe sécurit moyen leli le hôpital mangal ngal ɓe kolliti metti mabɓe dow hen sanne ɓe mbidu laamu o kañe ɗum wonon doctoroɓe gomɓe toon ɓe tinno pamra dow hen ko yawi keɗe koɓe kaali dow hen dow faccitan Ousmane Diko
eɗum sullini fa sanne min yo hande garmi mi tawi ñawɗo am leliɗo doctoro en du murti golle miɗiɗi laamu o tinno waɗanaɓe koɓe dartata ko faɓe kinno golle mabɓe eɗum sullini men fuu saabe so ñawɓe anasaroɓe ngala eɗum wembini ñawɗo am e ñawɗo goɗɗo fuu yo leydi hanke noon ɓe darta kawral faɓe ɓuytane ñawɓeɓe torla ñawɓeɓe ana kani sawrede e wattu so sawreɓe ɓumurti ɗum gasata min bangge goggal gommi miɗo yiɗi o sawre ko yaawi pati o ɗalanamen aduna Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni paabatoɓe studio tamani
sécurité jeyalodo ne les réseaux ngaji meɗen toɓe collectivité ɗum won nokku noddirteɗo gundam walde ɗum wonde wona e jeyallam wiyama mobile mabɓe gotel yimɓele bomɓe sumbu pali to le majjunduɓe nangui le mobile ngel ko ɓuuri millionji sappo e goho CFA jangal muɗen gardan faɗo sigaso ɗoɓe collectivité ko yata hono yimɓele capanɗe nayyo dogotoro en kañe gonde famine to andal dow banggal ɗum won nanka cellal kañe e yurwere le majjudu lanniɓe ngal ɗo kawto ɗum walde noddirtede asir kañum hokkidiri juuɗe SF Children International li ngal ɗo kawtal kangal wadde toon lebbi sappo e ɗiɗi ɓe kollitiɗo wakkati joni fa paabo ɗum won yimɓele gomɓe toɓɓe ƴeyal hono mbaylitirta attabiyaji mumen ley ngol ɗo faabo goldu sukaɓe ɗum won ɓe ngal joguiɓe duuɓi sappo e ɗiɗi fa yetto duuɓi sappo e jeenayyi janggo e mo janggatta fo waran tawede ley jaggal muɗen gardan faɗo jenne ɗo hono ɓe gatta faɓe ƴeewa yallah sukaɓe rewɓe kañe worɓe pondino sano jangga l' école hollitaɓe ɗum wonono fana jande timmude ɗum won ley cakkita yontere nde to jenne to le majjudu lanniɓe ngal ɗo kawta ɗum walde noddirtede association des maires éducatrice le majjunduɓe kokkidiri juuɗe ɗum wonon laamiɓe école ngaji gonɓe toon ɓe le majjunɗo kollitiwide lanniniɓe ngal ɗo kawrtal fondation Aga Khan jaggal muɗen garantiminiren faɗo banamba ɗoɓe kollitiwide ɗum wonono kawrtal fuɗɗi to banamba to le ngal ɗo kawrtal e ngal hani wadde toon balɗe ɗiɗi faɓe hono ɓe pamminirta yamare wonde toon nde no wattu wondi e waylitirade wiyama le ngal ɗo kawrtal ɗuɗum won yimɓeɓe ɓewri le commune ngaji jeɗɗi gonɗi ley laamu banamba o lanniniɓe ɗum wonon waldende wona e jeeyal laamu humni noon kabaru yurwer le leydi meɗen ndi sekirat mi halni on do kabaruji di gonno do dum woni be kolitiwide bete hande basidi di nyangi kasen dum woni laamu kidalo hakkuno gubenode tirtode azawat be gubetugi laamu bamako miccite de wiide kenyen wakkati goto kaborbe lennama ton ko yibele hobe kolitiwide le hen ko do saaje leedi do basidi yimbele kewobe keddikli hen kadu wono kanje gubenode tirtode gaccade be kolitiwide saaje wi gubenode tirtode azawat de yimbele mabbe sappo njo keddikli hen neddo mabbe goto dum woni mawdo barmi le hen mi noddi dum woni yimbele noddi tirtode azawat be wala fu ko be kali do hen wakkati jooni o.